Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere jitti lewru juillet hitan 2024 yamde sappo e jiddi yabilike cinema chapan nay joyi maison de la presse bamako do. Mitino kabaruji de kiken hande woni Alice Cisse Adjaratou Traoré wonto boggi jambe to. Sodo meri mawdo bamako do ka holiti wiide fuddi e madaraji fa riwa yimbel dum won jeyobe jottobe sera lawi mawdi fa yo Fatima yo de lungalre bamako ne holiti wiide dido goloji do wonam jukitaale fa no beedo yimbel ka egina yudol dido nokkule fu imuji bete dum woni ko naawri bangal cellal hitan 2024 ka goloji mudum fuddi altinere bete handele lindi e mangal mudum fu o ngaram hedaade imotobe yogobe le journal amengal yubba inde yimbelle nogay didom chubabe fa darono lidi amendi ele pide de noddirta je olympique ngaro wadde parle hitan 2024 ka holitama bete hamde urto ikintino jaga bule en be gala dubi nogay tati sakrabe hidi be don sembe kabaruji dum jogoni om kikide hande bismillah modom helale dum rewde yimbel kodobe sera lawi mawdi do woni jeyobe fa iwala dido nukule kayo hunde sugulinde sanne sodu meri modo bomako do ka holiti wede golle o wana ko niwi fi o do dido sara dido lawi ne yimbel ngadobe jami ngarumi le mudum du ana tampina dum em sanne fa o do golle ka heba jukite sodu meri modo bomako do ka holiti wede jukinti wala jukitaare dido golleji fa no bedo yimbel do woni jeyobe ka fu igina yudo le dido nukule fa keben famtaare anni ko jeyobe fa to client em yogabe halta Mamadou Sama Seku Hussaini Cissé
yo iwde njoyobe boutikaji yottade njoyobe essence e kulle kecce e ko nande mudum fayso e be tajure wiide be jeddi sariya hebo ma holti wala dabara wonde
be fampe gedronga
be jeton dande lawi di fur ko be gurnira galle mabbe be darata e be mbawi dardude be won kaddi won ton fati be betto do ka bamde kaki mabbe de so joppa dum meri dum wana golle lobbe be dokka min luumo nokku goto na be dokka min golle sallami don keba yoppude dande lawi di
trada de am pori
gulude meri humaninde haybugul hawalu hinine odo golle holti de fudirta fon humpitinde e famminde do yimbe le fode ribude be kedana horejo ne do gulurde di pop commissaire divisionnaire Mourodiara
nous avons distribué
de ndoki jom boutique en kanyon ciottobe do lawi talki sala e pama bonanda ko woni e wonde do dane lawi mawdi sato fu so mi ribibe atam be ngartan kati sato min bomta kulle ko be ciottada ko nen kam min jomnam so o bonanda darnaka binen du golle amin darata yimbe am be ana tinni
man va continuer
client hebe holti wiide yo gonga sare hani teddinede ana hani dum be ngatan hakkilo hakkeji bedo yimbe le
Allah faddan en mobile ana wawi wutude ma ane kaki ma de fur be yaafi hebede sande ka bomtude kaki mabbe dum e hakkile am dum wana dabare on komi wawi wiide be ngada dum woni wakkati fu ndarde famminde be
toujours sensibiliser
ardibe mairie ngalure bamugo micitini wiide gote fandaji dido imadraji di yobru fu fundenagu kambe njeyobe e koy mabbe
sakrab hidi be andor bay tuttur hakkilaji modon fudo jido kabaruji do hello amen facebook na do konto x mom no dirtano twitter imuje bete ko nawri bangal challal goleji mudum fuddi altinere bete handele lendi e mangal mudum fu bamako do nokuma no dirta lycée technique to so yoga e imotobe kanyo en ka holiti wiide ko be dokka faabe imodo mudum la nyalal la nyaloma arande o ko kana yaafi wobbe kanyo en ka holiti wiide idum tiidi be do imotobe kanyo en ka fu holiti wiide yimbel chuba fa haybabe lido goleji ka an wondi wadirde goleji mu en no wodirle dido nokule fa keben famtare anni ko be bisita siti be do fecca ma kanko haware
Ça se passe bien.
Lamdi wadat hande betedi me be tedala fo mudun ga me wawa nabdo le classidi e telephone ni watti joni me wari epreve arandrejo me tedala fo me mate mudun hebobe di golleji du ana golrana wodiri epreve am didi bo ana jantadu kabaruji nyamdu minge e milodan do tede hande bete mimi dogotrono me wadi imagol am arandira hande lamdi arandiridi tede sanne sabi lamdi me wadadi me de yawa jabat dum fu me be tedala fo hen hebobe golleji du ana andino dum yata sanne mi e horan ati me be tedela fu hen bete hande me wadi ko notre pathologie médicale
ce matin nous avons fait la pathologie médicale
le sahal fa to le wudule di amendi ngui kay dabaji kana wondi tampinde to sanne durobe yoga be do durobe kanyo en holiti wiide sewre mu em dabaji kewdi woni ko mursa sabe ngui kaji di e nada kana ko be lindi fiya dabere ko waifu yalla dido golleji do woni ngui kaji di kana heba ngutude fa be ke wadi do golleji mabbe di no wodiri fa ke be famtare anne ko sita sidi be kanyo kejabe am ngombe le kredoji di heba nem do hendo festa man kon ko usinsisi
le sahin leni yimbe ko hew holiti tampi sanne sabe ngui ka dabaji dum hebi semme sanne lewi yoga saabi lafi deƴƴer ko matat e nokkuje
so gonga muyja dabaji kewdi ngadama o wakkati wala fu ko heddani mi lengendi ndi an songo doka wonguyka dabaji ngada e be ngara e be kippomi de be bama dabaji amin be nab de didi be ngari be gujji bali am de arande de bali didi be gujji e ko sakiti ko be gujji balu goto
bargol yimbe kay e guyka dabaji di won tedalaji mawdi de jamaare ko heemudum wurle mudum le wudde leedni dum ko seedi neddo goto jodi le lam bankas le raison bajangara mo jabe inde mudum haale
yimbe ciutama dabaji gujjama kanyo kulle donnetede gonga dabaji di nje ka yimbe dum barama do amin do yimbe nayobe mbari
lebi marobe dabaji di guyka natki hunne hannen ko wadi tedalaji kewdi le maral dabaji
wotiyeji tili ɗiɗo ba faju ina fa suɓo député m le leydi france waɗi alam keñin parti mum nodirta to rassemblement national o kañum woni keɓuɗo darde tatoɓal ɗiɗo wotiyeji ngaalu oɗo parti kañum ngaalu oɗo parti kana sugilno sanne yimɓel hunde afrique gonɓe le leydi france fa fedde noɓe noddirta to conseil national conseil supérieur de la diaspora malienne ɗon csdm france ka holiti wiide ɗiɗo wotiyeji tawanoɗo keɓuɗo muɗum ngaalu ka fu fe hunde waytinta e alha no yimɓe jehoɓe kaɗoɓe witta yaade le leydi france wurdi le oɗo ñalowma hannde fa keɓen famtare anni ko siku magasa goto ele fedde csdm nde holiti wiide ɗo festango Hussein Cissé
min e hoore am miɗo miila fey so yimɓe ɓurɓe fuu heewde keɓi sembe ɗum warata waddude waylitagol kewgol e no jaaɓe jola men france gori saabi min ɓami dabareji sin kewɗi gonɗi leydi sariyaji ko watta leydi saria fuu ana jogi no nangirta yimɓe iwɓe jola sallaɓe reeno jonka e ɗi kabaruji kesi miɗon jogi nokkuji tati ha min anda fuu no kulle ɗe mbawi yarude yeeso miɗon mbawi wiide hannde no min gorrino yara yeeso yara caggal bangal no yimɓe jaruɓe jola gori ɗum warata waylitade sande mi yiyata meselaji ko yimɓe kewɓe dokki a sikkanɗi député en mbawi waɗirede ley leydi gonduɗo e tiiɗalla kañum e tiiɗallaji gonɗi ɗo men ɗi ko anduɗen ko fur
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
altinere le ngallure bamako nde ya warta wona ko niwe muɗum feyi fewde foftere ɗum woni sukaɓe jogsefde foftere sukaɓe jangoɓe ɗum woni vacance ji ɗi ka ya warta ana newi le ngallure bamako nde sanne hono no holitiri wiide amadou adama amadou haydara ɗo festango sita sidi ɓe
yala sukaɓe l'école wongu saabi binta tiiɗalla heɓude ɗati le genni mawni ni gongano balɗe heewi hannen yimɓe ko heewi jaɓta kojjude wi'a yahan gollidirade ɗati ɗin ana weeli doginede saabi jama heewa sanne dow poyngaji tati ɗin le genni bamako ɗo ko ɓuuri heewde fuu do ɗi ɗati neɗɗo ana wawa wadde erngaji kewɗi fandire muɗum yettade to jaata nga watte joni sa yalti tan le watti seeɗan a yettoton to jaata yimɓe ko heewi doginoɓe ɗo ɗiɗɗati holliti hannden ana muuyi jaati o vacance jutine fa hannden ga watto haqqille fa hannen ɗati yogaji an le genni bamako ɗo heɓude ƴaɓɓirata ton sukan ana tiiɗi ɗum woni misali ɗatolle yirimajo yaade ñamana jalakoro bugu no ɗatol sigu yimɓe doginoɓe ɗo ɗiɗɗati holliti ana tiiɗi jaati ɗatol heɓe tun watte sukan
alou badara diallo ɗum woni ikkintinowo jaga boule emme leydi amen ndi ɓe ngala duuɓi nogay tati ka holliti yuɓɓa inɗe yimɓele nogay ɗiɗon ɓe suuɓi fa darano leydi amen ndi le piiɗe ɗe ɓe noddirta jeu olympique garɗo wadde paris le hitan 2024 waɗi ɗum yeeso yimɓele nantinoɓe kabaruji ɗi fema futto fa keɓen famtare no golleji ɗi fuu o wordini anni ko o wi kalifa goytaɗo festan modou samasiku
mo sambini goɗɗo suɓagol min jilli hinnade juktitagol saabi min piidi tan o galɗo guɓal ngal min jilli noon hiɓintinte joueur e jogaɓe ɓeytade ɗum ɗum guɓal ngal no hanti fa hannde kamɓe pii kala match ngaji ami ko ɗimi keeɓi hinnade kuyam ɗum woni hakkude mabɓe yo hayaɓe joguiɓe yakkabere sanne minen jiɗi huccande hoore fandaji amen soni neɗɗo ana daari darde muɗum ana hani ɓama anniyaji juttiɗi guɓal ngal mali woni e muɗum wona fewi pullo newiɗo so banggal ɓe kay fa hannde jikkena woodi min kulata fay goto an hani ɓe anda wiide ɗum ɓe lenndi fof ne yowi jikke dow mabɓe ndenno hana fe ɓe mbasa
sakiraɓe heeɗiɓe anndo ɗon mi kaddita kabaruji amen ɗi kekeɗe hannde hono no andirɗon ne ono mbawi noddude kuna funi 37 3 2 1 mere mere tonga wakkati na tawa te ɓuɗɗi noga crédit ka ana e téléphone ma o fat jeehe fe nokkure seeɗa yewtere amen magasine nde waran jokkitade wassalamu le hitande 2023 ko buri yimbe le ujinaji jeegom temede njeyom ngabe wita wita le lidi amende woni jabbitabe aeroport Bamako senu hakkune ko warta yimbe le ujinaji jeddom temede jettom kanyu en ka fabbil nokum nodirta maison des migrants fahamba le ngalure Bamako ne fede oyem kanyu en ka ndi wadde imadaraji fa newna wartu ko yimbe le woni ngabe wita wita yure le lidi amende yar nokku le godde fa ana warta le ngalure amende beedo yimbe le kambe wartirede le ngalure leydi amendi kam en ka holti wiide fedde OYM gulleji de wondi wadde di kany ko an tanni ko de san yimbe don horebe fedde OYM de holti wiide gulleji di wamdati de han jokkude fa keben famtare anni ko Assetou Kanté hebani em do hemdo fetan Ousmane Niali Boule sita sidi ben kire
non en jolaare gartile hitande 2023 yewbe mabbe li reej on kay iwrata cekoro Samson Kone woni hoorejo suubiru OYM kay o holliti en hono golleji di jaarata
me woni hejam amen woni hakkune kiro leedi Burkina e leedi Murtani en go famine amen bibe hebi yimbe yehobe jolal fitnaabe milibe wirfitaade ya leede mu en wakkata me mati o kabar me famintini gollema amen lam kay Burkina kobe an hen yimbe Niger an hen yimbe Chad an hen yimbe Guine an hen cegane be yimbe yotti don me famini amen men dum me famini ambassade leede amende hono misale leede Cote d'Ivoire nin so neddo yotti gen ton tan hono mi do yaade jolal be wa entre leede to jeya ga yoga ana buube golle di sanne
ngol domugol ana boyna yoga be wartube jolari be le mabbe ana hen be leedi lagine Burkina e Cote d'Ivoire tawbe le maison des migrants kay dobbe wirfitade le leede mo ben le mabbe ana hen dewlondirbe jogibe bingel gorel gele hibina duubi deedi men gade bawde amen fuka wala fuko be jabbe halde sabe OYM hokkaybe yamirore be kala fa hando kaydo nokku wondo himbe kolitete hono kani wadde be nodirta centre d'information et d'orientation des travailleurs migrants COIM région O horebe de gollide collectivité kambe ngoni hakunde yawbe jolari be e gollide OYM de Alhassan Yatra animateur COIM
let ko
mede faabo be balleku i balleku di ana certi sane me winna inde me telephone cegal mudum me warma so debriji faabaade be menendu men nena be yotto hore am yoga antun kasin misal gollobe le walle OIM ka e balle yogaaje honi INPS partare direction régionale du travail be fo ana faabobe
la direction régionale du travail
sini be mbirfitege leede mabbe OIM ana faabo wartube yalan kebanata himbe dun tindini wiide ce ko Samson Kone
yimbe ferbe wirfitibe yotti do ko heemi am fu laamu kay jeya biro am wono to hebi winne inde be yimbe mede famina be de kuteji jolal yoga mabbe ana wadda projet ngaji mu en hokku naare bangal demandi en nanal mudun be kala men jaati hono di golleji be wattan fande yade jolal ma hono margon daba e nanan mudun fatare jaagoji dembe fu ana wa fabrede le golleji debe wawi wadde kambe pe mede janginabe du le mudun gollidraare nodirten direction régionale de l'agriculture be ana fabrobe de golleji demal e wadde jardangaaji nanan mudun
Gawsou Koulibaly yobbi mali janodo jolari warti tiagal ko wirfiti iwrde leydi Algérie o yem faabe kemo anna walla ma handen do entreprise makko
comme sen netu ngata tuma fener
tuma ba fandana yade jolanno mi maintenancier informatique no watine wirfiti mine mi kanni horeben wi ngal gollal mi waydum fatade golude de réseau ngaji nanal mudum yimbe o yem be hokkigan kalsi jangini kan le ngal gollal fa wodi tiagal mudum mi hebbi mi gollidi en neddo goto ko nati patron an ko yetti kan sanen golal amen tiagane o formation timmi me golidi kile hewde tiagal mudo fabrica jaati faminte way mudino hanen entreprise inde dal
on won mo wurtugur la sisan
e wi walde bibbe mali ribabe wartude fabugon gol OYM wananta wartube jolaare jogabe yottaaki no haniri horebe de golidi koltiwide tiagal jangingol jogabe ana jaara hedde mabbe yalla ana keba faaba moy goddo